exclusive to Zayd Hype Mag.
Touch. It's your boy Rich Kitty. It's your boy Rich Kitty. Touch.
True Ruby Productions.
Oh my gosh. If one day I'm fanga, this a 13 to tell me pull eye. Pull eye. If one day I'm fanga, let the beefy kupanga na bride. If one cabin, I'm hotter than fry. Fa kuimba imbe for to fwaya kapito ni voko tu adiamba makwebo pati mwewe mpala kanya na wewe.
Wewe na newe na newe.
Malevo ya kanyo kupala nya wewe na newe.
Na newe.
Na newe. Kupenda mabazi nga wada manyari muselo.
Muselo muselo.
Misango sha kwewa tikuta di nafuma te.
Nafuma te.
Shira tino kwa mbaba leti nafuta te.
Mba chini le chitu tukewe shibati no japatala ya te. Mafushila mabazi veka jwene shimbi wale keno kusara kata te.
Nari mifumi she kape kape. Bifungo lefwa yo kasha mpoke. Kifuwa ya basawa ila sawa ila kula ndano kufirwa njito pamuni te. Mona jimu kalimu gemu fe ukupona. Kwata linkala ya fe. Bakesho kulanda bakesho kupando kuwisha bachitibu nkala ya fe. Pantu mfikila la patali. Nwena valisha la kune sari. Bati vali filo kusumino kutila. Tiso jawali tushe chitaria. Oh my gosh. Efonde umfanga disa tetin chite ripulai. Ripulai. Efonde umfanga leta bifi kupanga na bride. Ufunka bina mwota than fry. Fa kuimba imbe for to fwaya kapito ni voko. Tu adiamba makwebo pati mwewe mpala kanya na wewe.
Wewe na newe na newe.
Malevo ya kanyo kupala nya wewe na newe.
Na newe.
Na newe. Kupenda mabazi nga wada manyari muselo.
Muselo muselo.
Misango sha kweba tikuta di nafuma te.
Nafuma te.
Shira tino kwa mbaba leti nafuta te. As deep bars I make him off ya me like a melayoni. Instead of Illuminati, I'm located in the Layati. It's soja whom they know. Pie pie mwa pierwe nulelo. So you gotta bang it up and wrap it down. In sansa ni mulucello. You a broke nigga. Broke nigga with some poison. Is a better broke nigga than a broke nigga special. Wow, soja you great. Thank you man, you don't have to mention. Good doesn't treat you, cause you are facing a blockade. Think I'm about to lift off just like a rocket. Oh my gosh, if one day umfanga disa tetin chite ripulai. Ripulai. If one day umfanga leta bifi kupanga na bride. Ufunka bina mwota than fry. Fa kuimba imbe for to fwaya kapito ni voko. Tu adiamba makwebo pati mwewe mpala kanya na wewe.
Wewe na newe na newe.
Malevo ya kanyo kupala nya wewe na newe.
Na newe.
Na newe. Kupenda mabazi nga wada manyari muselo. Misango sha kweba tikuta di nafuma te.
Nafuma te.
Shira tino kwa mbaba leti nafuta te. Nafuta te.
Malevo ya kanyo kupala nya webo na nebo. Na nebo. Kupenda mapazi nga wada manyari muselo.
Walilwa la pafirimba na slowly nekutanu. Kama raifo wala timba. Nimpe na sobutuka. Kunta shiewe kuntuka. Batu kunsule nekupu mwa amsiki. National ya fuma like zi. Ikale ni tondolo. Nde shika bafwiri le kuntulo. Yusoka wa mawa intulo. Check your bombasa mawe fintumo. Gang ombe pa beat. Style ya shifu mo graveyard shift. Nalidwala msiki. Take into the power and be shit.